Oh yeah, be classic. 006 tumbadi. Penzi letu kama bando, tunajirusha vilivo baby. Tunapendeza wote. Yeah. Allow me to touch you babe. Naomba ni kukune mugongo. Nipesikyo ni ngate kidogo. Kidogo, kidogo. Bebe, uko ista wakiweka michamba. Situ nadekeza na kawatoto. Gala wana show you love. Nastaki kupenda kando kando. Chubebu unapendeza. Wewe ni mzuri kama mdoli. Kwa penzi lako na henyeka. Nina nivuta katololi. Ntakupaga sirio, sirio. Ifiche moyoni. Ukitangaza ni kilio, kilio. Na machozi machoni. I'm gonna die for my baby. Cause I'm really low. She give me love and energy. Cause she's all I want. Ntakupaga sirio, sirio. Ifiche moyoni, ukitangaza ni kilio, kilio, na machozi machoni.